Fulɓe mawnini nyalaande kosam adunaaru, ko arande laawol no ɗum waɗa Abuja laamorgo Najeriya. Fulɓe ummiiɓe diga lesɗe ɗuuɗɗe tawtoraama nde nyalande, ko ɗume fooɗi hakkilo Dr. Abdullahi Bello Boɗeejo haa o taskiti nyalooma yaruki kosam adunaaru. Ibrahim Kiɗaaɗo kanko woni yiloowo dental, mi yetti Allah kawtal hoore wayla hakkundeere Najeriya. VOA Fulfulde tokki laabi kaantuɗi ngam heɓamo, ammaa non heɓaaki har sarde nde mi hawtata rohootowol ngol. Nyannde nyalaande kosam jaɓɓake fulɓe feere-feere, kosam sennditaama saani. Ndaa woɓɓe no wanginiri welo-welo maɓɓe.
Salaamu aleykum, innde am Mariyam Bello Boɗeejo. Min hokki mangu nyannde yarki sobbal e kosam. Mi waɗi murna sosai ɗum matsayi ɗum baba amin hokki am, wato Dr. Abdullahi Bello Boɗeejo, laamiɗo fulɓe Afrika. Mi godanake Allah da Allah holli am ɗum lokaci o hokki am nyande yarki shobba, kuma alhamdulillah mi cikake alkawari e waɗi nyande yarki shobba. Ko mai laaɓi jama'aare yari shobba sosai.
To min dai inde am Bello, aurinde min nonno sakai min maayigi min ma ɗum ɓuri non ma.
Inde am Ajara, aurinde mai boɗi sosai, nde weli bo. Wala mo yarai kosam. Kosam kam hanjum woni hullo. Emin sei bo min ummike diga leddi Cameroon. Emin sei min gari min gi kautal hore. Aurinde mai boɗi, wala ko ɗum wiyata ma, wala ko mi foti mi wiya, gam wala ko warai, wala himɓe to ƴiwai ngari gam aurinde mai. Emin sei mino mai ma wa. Emi envita fulɓe Afrika fuu.
Yimoɓe heddaki ɓawo e ngal nyallal, ɓe tawano e welnugo nyaloma. Ɓe hokki balla maɓɓe, keerol bawɗe maɓɓe. Nda ko artistjo mo Cameron haalani VOA Fulfulde.
Salamu alaikum warahmatu jama'aji. Min mo moɗon Yinusa Suwaibu diga lesdi Cameroon, gimowo e ɗengal Fulfulde mo nanoton gimi mun nder lesɗe. E min keɓi warugo hawrinde ɗo fa e Alhaji Dr. Abdullahi Bello Boɗeejo. Fulɓe en ngari ngam en seyo, en njari cobbal, en njari dakkere, en njari pendiɗam, en njari ɓiraɗam, wala ko en njara ɗabiyaji kam sei to on ngi fulɓe inchallahu. Ko mi wiyata fulɓe kam, en tiɗɗittina, en daro dow plako meɗen, en jogo ɗabiyaji men ɗi finuɗ, en tawi en diga baba en men, mama en meɗen, ta en kuɓinaɗi ɗi majja ɗi yacca en. Worɓe e rewɓe, mawɓe pamarɓe, wonɓe ladde e nder wuro on pat moɗon wala wayne e wayne.
Mobbondiral ngal fuɗake e jam, timmi e jam, tawtoraaɓe fuu holli weltere maɓɓe. Muhammad Abubakar, VOA Fulfulde, Abuja, Najeriya.